Jemo Golden Boy ina Distopa Records. Mimi siogopi ya dunia, mateso na machozi havinitishi, maana niko naye Yesu. Alishinda na mimi nitashinda. Dr. Ingwe Showstopper.
Nita yashinda majaribu, milima, mabonde, naye Yesu nitashinda. Nita yashinda majaribu, milima, mabonde, nikiwa naye Yesu nitashinda.
Alitembea juu ya maji huyu Yesu kwenye bahari ya Galilee, maana alikosa boti ya kuvuka kwenda ile ngambo nyingine. Siku nyingine Yesu kalala kwenye meli, kukawa na dhoruba, lakini alinyosha mkono akasema, tulia kidogo. Nikiwa na ye Yesu mimi nitashinda, pasipo na njia mimi nitapita, kukiwa na milima mimi nitapanda, na Yesu nitashinda. Kukiwa na mabonde mimi nita survive, mabonde ya mauti mimi nita survive, hata kwenye bahari mimi nita survive, kisha nitapiga ile high five. Nikiwa na Yesu mimi nitashinda, ndugu dada baba mama njoo pia wewe utashinda, ukiwa na Yesu lazima utashinda. Mimi nitashinda majaribu yote, nikiwa na Yesu mimi nitayashinda majaribu yote, nikiwa na Yesu. Ndugu yangu shikilia hapo, dada baba mama washikilia hapo, never never ever give up on God, he will never ever give up, of course. Don't you give up or have a pity party, Jesus Christ will give you the party. Wait on Jesus to elevate and decorate, so you celebrate the enemy evaporate. Yesu alishinda kifo na mauti, alishinda shetani jangwani, amenipa uwezo wa kushinda, mimi zaidi ya mshindi. Majaribu yote nikiwa na Yesu, mimi nitayashinda. Majaribu yote nikiwa na Yesu,
nitashinda.
Hata kwenye bonde la mauti sitaogopa, maana wewe Yesu uko nami. Machozi yangu yote utayapanguza, maana wewe uko nami.
Nitayashinda majaribu yote,
milima na mabonde,
naye Yesu nitashinda.
Nitayashinda majaribu yote,
milima, mabonde,
nikiwa na Yesu,
nikiwa na Yesu nitashinda.
Nitayashinda majaribu yote, milima na mabonde, nitayashinda majaribu yote,
milima, mabonde, nikiwa na Yesu nitashinda.
Nitayashinda,
nikiwa na Yesu nitashinda.